chukwu derede, ihe chukwu derede, onye si na ga eme. Ihe chukwu kurekwu, ihe chukwu kurekwu, onye si na ga eme.
Onye si na ga eme.
Ihe chukwu derede, ihe chukwu derede, onye si na ga eme.
Onye si na ga
eme. Ihe chukwu kurekwu, ihe chukwu kurekwu, onye si na ga eme. Oh my, there's no one sweeter than you, my healer. I'm a superhuman, cause they give me liver when I have no ginger. But they say we no go make up, they say we no go last. Them say we just the fake up, small time the thing go cast. But what they did, they are there for cast. Come on, we dey party, they dance. All power belong to God, oh, and we thank the Lord for that. Ihe chukwu derede, ihe chukwu derede, onye si na ga eme.
Onye si na ga eme.
Ihe chukwu kurekwu, ihe chukwu kurekwu, onye si na ga eme.
Onye si na ga
eme. Ihe chukwu derede, ihe chukwu derede, onye si na ga eme. Ihe chukwu kurekwu, ihe chukwu kurekwu, onye si na ga eme.
You're my peace of mind,
my peace of mind, I can't deny.
No, you're my everything,
my everything, I can't deny.
Says we love is above.
Ihe chukwu derede, ihe chukwu derede, onye si na ga eme.
Say long life is above.
Ihe chukwu kurekwu, ihe chukwu kurekwu, onye si na ga eme.
Tobe chukwu na meri ihe di ma, oluru ole bube, papi suru ke eme.